ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Aye, 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 aye. Nafiki
for his glory. One more time, say it.